la ukuthuta no wanizanano wena kweshu bandoyi ukuqelela ukuthuta no wanizanano into encinci mfondini into encinci exabanisa abantu into encinci mfondini exabanisa abantu
Saba,